Tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pāhorangi, nā te ropu Speak Māori, hei āwhina ia koutou ki te ako i tō tātou reo matahiapo, arā, i te reo Māori. Nō te ropu Speak Māori te mana whakairo hinengaro ki ēnei pāhorangi. E toru ngā wāhanga o ēnei pāhorangi. Tuatahi, he whakamārama we te reo. Tuarua, he kiwaha, he whakatau ki. Tuatoru, he tauira kōrero, he tohunga reo. Nō reira, kia areare mai ngā taringa, whakaoko mai, whakarongo mai. Kia na nāo atu ai te reo ki tō whatumanoa, hei oranga mōu, hei oranga moto whānau. In this podcast, Pāhorangi, we're going to practice the pronunciation of the Māori vowel sounds. The key to correct pronunciation is to master the sounds of the five vowels, both short and long. The five short vowels are a, e, i, o, u. Kōrero mai. Say them back to me. A, e, i, o, u. Long vowels have a macron or a line on top of them, which doubles the length of the sound. So a with a macron on it becomes the elongated sound a. It's extremely important to double the vowel sound if there is a macron present in a word because it changes the meaning completely. Let's try the long vowel sounds. A, e, i, o, u. Kōrero mai. A, e, i, o, u. Now, the Māori alphabet, or Te Pūtaka Māori, is made up of 10 consonants and 5 vowels. There are 10 consonants in Te Reo Māori: H, K, N, G, M, N, P, R, T, W, W, H. So, they sound like this: H, K, Ng, M, N, P, R, T, W, F. The pronunciation of these consonants is pretty straightforward and are similar in sound to the English consonants, but some are a little trickier. The R is a very short and slightly rolled sound. R. If you can make the purring sound of a cat, that's the sound. Try these words. Rapu, raru, rangi, rangatira, rohi. Kōrero mai. Say them back to me. Rapu, raru, rangi, rangatira, rohi. Rapu means to look for. Raru means trouble. Rangi can be a tune, a melody, or the sky above us. Rangatira, a chief, a manager, or a noble person. Rohi, a loaf of bread. The following words provide more practice of the consonant R, however, there are now macrons present on these words, so be mindful of how you pronounce them. Rā, rākau, rārangi, rōpere, rūma. Kōrero mai. Rā, rākau, rārangi, rōpere, rūma. Rā, the sun. Rākau, a tree, a weapon, timber. Rārangi, a line. Rōpere, strawberry. Rūma, room. The WH digraph is usually pronounced as an English F sound, except in the Taranaki region where it's omitted for a glottal stop. Let's try these words. Whenua, whare, whai, whana, whakarongo. Now you try them. Say them back to me. Whenua, whare, whai, whana, whakarongo. Whenua, land, country, afterbirth. Whare, accommodation, building, house. Whai, to follow, to pursue, to chase, or a stingray. Whana, to kick, to charge, to rebel. Whakarongo, to listen. The following WH words have macrons present, so remember to be mindful of how you pronounce them. Whānau, Whāriki, whāwhā. Whakahē, whāia. Ko rero mai, whānau. Whāriki, whāwhā. Whakahē, whāia. Whānau, family or birth. Whāriki, a mat or carpet. Whāwhā, to feel with your hand, to touch, to grope. Whakahē, to disagree, to condemn. Whāia, a mother or an auntie. The NG sound, or the ng sound, tends to give people the most problems. The NG is said as it sounds in the English word singer. A common mistake is to pronounce it as it appears in the word finger. So singer, not finger. Try these words. Ngata, ngaro, ngau, maunga, kanga. Kōrero mai. Ngata, ngaro, ngau, maunga, kanga. Ngata, a snail, a slug, or to be satisfied. Ngaro, disappear, extinct, lost. Ngau, bite, gnaw, or attack. Maunga, mountain. Kanga, swear, to curse or to abuse. The following NG words have Macron's presence, so remember to be mindful of how you pronounce them. Ngākau, ngāwhā, mātanga, kānga, rārangi. Ngākau, the heart. Ngāwhā, boiling spring or geothermal area. Rārangi, we've had that one, a line or a row. Mātanga, expert. Kānga, sweet corn. Remember, good pronunciation is essential for speaking and understanding spoken Māori well. As mentioned earlier, the Macron is of huge importance. It gives the word its true meaning. Mana is a typical example of a word that's commonly used but also commonly mispronounced. Mana means integrity, power, charisma, prestige, jurisdiction. Mana means for him or her or he or she will. Many people will say, Sir Apirana Ngata had a lot of mana, but the addition of the long vowel sound on the first R makes this statement nonsensical. The statement, Sir Apirana Ngata had a lot of mana, does make sense. Here are some other commonly mispronounced words due to Macron's or elongated vowel sounds being added where they do not exist. Hapori, not hapori. Whakangahau, not whakangahau. Mahuta, not mahuta. Atamira, not atamira. Tatari, not tatari. Hapori, community. Whakangahau, to entertain, have fun, or to party. Mahuta, to rise or jump up. Atamira, stage or platform. Tatari, to wait. Listen to the differences in these sentences. He oranga mo te hapori. He oranga mo te hapori. Me whakangahau ngā tamariki. Me whakangahau ngā tamariki. He kaupapa i mahuta noa mai. He kaupapa i mahuta noa mai. Kei te tatari au ki a koe. Kei te tatari au ki a koe. Hopefully you heard the differences in pronunciation, all having short vowel sounds, not long ones. He oranga mo te hapori, for sustenance to the community. Me whakangahau ngā tamariki. The kids should go and have fun. He kaupapa i mahuta noa mai. It's something that just happened, that just sprang up. Kua tū ngā tamariki ki te atamira. The children have stood on stage. Kei te tatari au ki a koe, I am waiting for you. Our colloquialism or slang term for this pāhorangi is hoia tō waka. This is one of the many multi-meaning, multi-purpose kiwaha we have in Te Reo Māori. Its main objective is to tell the listener to keep on doing what they are doing, but it can be used in both positive and negative contexts. If the context is to make a positive comment, you are then saying to the listener, I support you, I support your decision, I support what you are doing, despite what others might say, the difficulties involved, or the dangers that may present themselves. Here are some examples. Mama, e haere anau ki te whare wānanga a te rātau, ahakoa ōku a maimaitanga. Mum, I'm going to go to university next year, despite my apprehensions. Ka pai, hoi a tō waka, good on you, you go for it. Mama, e haere anau ki te whare wānanga a te rātau, ahakoa ōku a maimaitanga. Ka pai, hoi a tō waka. Kei te karoau i te hui a pōpō, me mahi ke au i taku tuhinga roa. I'm not going to the meeting tomorrow, I need to do my assignment. Hoi a tō waka, ko koe e mōhio ana ki te mea tika hei mahi māu. Good on you, you know what the best thing to do is. Kei te karoau i te hui a pōpō, me mahi ke au i taku tuhinga roa. Hoi a tō waka, ko koe e mōhio ana ki te mea tika hei mahi māu. If the context is to make a negative comment, then you are saying to the listener, you're on your own. I don't support what you're doing. I don't support your decision. Here are some examples. Kei te whai, māua ko Mere. Mere and I are dating. Ah, kāti, hoi a tō waka. Oh, well, you're on your own. Kei te whai, māua ko Mere. Ah, kāti, hoi a tō waka. Kia au nei, me whakai tātou ki te pūtea. In my opinion, we should agree to the payment. Hoi a tō waka. That's your opinion. I don't agree. Kia au nei, me whakai tātou ki te pūtea. Hoi a tō waka. Kei te pōtio ki a Nahinara, I am voting for National. Hoi a tō waka. Ko au ki te roputoranga pū Māori. Well, that's your waka. I'm on the Māori Party waka. Kei te pōtio ki a Nahinara. Hoi a tō waka. Ko au ki te roputoranga pū Māori. I've been learning and teaching the reo for 20 years, and a pathway I advocate for successful language acquisition is to listen carefully to expert speakers, to how they structure sentences, to how they use words, and to how they use language devices such as kiwaha, and to imitate what you hear. With that in mind, I'm going to read you a line from Dr. Rangi Mātāmua's fantastic book, Matariki Te Whetū o Te Tau. I will then read you the Māori translation by Leon Blake. Listen carefully to the Māori translation and try to make some connections that will help you to speak Māori. At the end, I'll read the full passage in Māori only. Astronomy, the study of the cosmos, is an endeavour that unites all peoples throughout the world. Ko te tātai arorangi, arā ko te wānanga i te rangi nahanaha, he kaupapa whakokotahi i ngā iwi putanoa i te ao. Since early times, mankind has looked into the heavens, seeking knowledge, understanding, and inspiration. Mai rā nō, ka te tiro te tangata ki te rangi, ki te kimi mōhiotanga, ki te kimi māramatanga, ki te kimi whakaawetanga. The many celestial objects above the earth were viewed as gods, as ancestors and supernatural beings. Ka noho ngā mana ārangi hei atua. Hei tīpuna, hei tipua. And their stories were embroidered into the tapestry of the night sky. Ko ō rātou kōrero ka tuia ki te kahu o te rangi i te pō. Over time, astronomical observations became important localized knowledge. Nāwai ka huri ngā kōrero tātai arorangi hei mātauranga nui ki tēnā iwi ki tēnā iwi. And the lights of the night sky emerged as markers signalling the change of the seasons, the migration and spawning of various species, and the many cycles of the environment. Ā, ka tū ēnei tīramatanga o te rangi i te pō, hei tohu i te huringa o ngā tau, i te hekenga me te huanga mai o ngā momo koiora, me te maha o ngā huringa o te taiao. Now just listen to that in Māori. Ko te tātai arorangi, arā ko te wānanga i te rangi nahanaha, he kaupapa whakokotahi i ngā iwi putanoa i te ao. Mai rāno, ka te tiro te tangata ki te rangi, ki te kimi mōhiotanga, ki te kimi māramatanga, ki te kimi whakaawetanga. Ka noho ngā mana ārangi hei atua, hei tīpuna, hei tipua. Ā, ko ō rātou kōrero, ka tui ia ki te kahu o te rangi i te pō. Nā wai, ka huri ngā kōrero tātai arorangi, hei mātauranga nui, ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ā, ka tū ēnei tī ramatanga o te rangi i te pō, hei tohu i te huringa o ngā tau, i te hekenga me te huanga mai o ngā momo koiora, me te maha o ngā huringa o te taiao.